omukwano anyamba era sikyatya binunga yantasobanga kunca mututweranga yomu musana ne munkuba ennyinje naye yankuma ne bwe buba kiro nga tewali yawulira entisa ng'enkute obeewaleyo mutumbo watali buyambi awatali luyimba yegwe mukama beerawo watandeka obeera nnyo nange yegwe munena nteekako obukuumi abangoba tebanyinza yegwe mukama beerawo watandeka yegwe munene wange sirina luyimba kumeme emitawana janumba banange emitawana jankwata nenerabira nenyimbe nungi katonda zeyampo kuyimba emitawana janumba banange emitawana jansuze suvi muline mfamunda nubula mubugenda emitawana janumba banange emitawana jampunza nayo mubezi wangoyo era yajja nankuma kuma
singa kula biniro atunulira bato abata